Èyí ni Radio Ìgbìjà Amẹ́ríkà. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram muradukurikira kuri @ radio yacu naho kuri weshatu radio yacu voa.com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose Washington DC muri studio karindwi cyangwa ari ku buhanga bw'ibyuma Jedone Cyubahiro niwe ugiye kumfasha kubagezaho ya majwi na za telefoni zanyu naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Geranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga nkuko mumaze kubyumva muri iyo ndanga kiganiro uyu munsi rero mukagira muti tubahishi iki Imibare itangwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku kurwanya inzara Action Aid Against Hunger yerekana ko abantu barenga miliyoni 810 bafite ikibazo cy'inzara mu isuzuma mikorere y'intego z'iterambere z'ikinyagihumbi abakuru b'ibihugu hirya no hino ku isi basanze intego ya 8 yo kurandura inzara n'ubukene bukabije yarabashije kugabanya urugero rw'abatabona ibiribwa bihagije kuva kuri 15% kugera ku 8.9% basanze abana bagwingira kubera imirire mibi baravuye kuri 33% bagera kuri 21.9% mu mwaka w'2019 uko kugabanuka ariko kutarangije ikibazo burundu niko kwatumye bongera gushyiraho intego nshya zigamije iterambere rirambye maze mu ngingo ya kabiri y'izo ntego bashyiraho ingingo yo kurangiza ikibazo cy'inzara kwihaza mu biribwa guteza imbere imirire myiza n'ubuhinzi bworozi buhamye ibyo bikaba byaramaze kugerwaho ku gice kimwe ariko bakavuga bati tuzabe twabigezeho burundu mu mwaka uyu 2030 ni ukuvuga mu myaka 8 kuva ubu ngubu isi igeze he yubahiriza intego hamwe bimeze neza ahandi ziracyari mu bavumvu inzara iravuza ubuhuha intambara amapfa imihindagurikire y'ikirere n'ibindi biri mu ngingo nyamukuru zituma kwihaza mu biribwa bamwe bakomeje kubyumva bugani gusa ahanini ku mugabane wa Afrika uretse ikibazo cy'intambara n'imvururu z'urudaca zituma abantu bahorana karago ku mutwe ubutaka busharira cyangwa ibura ry'imvura biza ku mwanya wa mbere mu gutera iki kibazo gushakira umuti urambye iki kibazo cy'amapfa n'umwuma ku butaka buhingwa byatumye umunyarwanda Eric Karinganire agira inyota yo gushaka uko yakwiga uburyo bworoshye bwo gufasha abahinzi bahura n'ikibazo cy'ibura ry'imvura kubona uko bagira imyaka yabo bakayuhira bakayisarura bityo bakarwana n'icyo kibazo bagashobora guhinga igihe bashakiye kandi bakeza umushinga yize ni uwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni zigendanwa akoresheje amazi ava mu kuzimu mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twamubatumiriye ngo adusangize iby'iryo koranabuhanga ibyo amaze kugeraho n'imigambi afite namwe mushobore kumubaza ibibazo mwaba mufite kuri iryo koranabuhanga Bwana Eric Kayinganire ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze nange ndabumva kandi murakoze kunyakira ku Ijwi rya Amerika.
Ye urakoze kutubonera umwanya wo gusangiza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika rero ku byo umaze kugeraho no ku miterere y'iryo koranabuhanga. Nari maze kuvuga nti inyota yo gushakira ikibazo cy'amapfa cyangwa se ubutaka bwumye umuti kugira ngo abahinzi bashobore guhinga beze bihaze mu biribwa niyo yatumye winjira mu burubwo bushakashatsi, ariko ntabwo nabivuye muzi sa nkusubira inyuma gato utubwire imvano yabyo mu magambo make, nuko uze no kubonera aho dusangize iby'iryo koranabuhanga.
Ubundi urenze aho isigana tutafite ingamba zo kugira ngo twongere umusaruro w'ubuhinzi twashiduka nta n'abantu tutunga. Niyo mpamvu rero by'umwihariko ninjiye mu bushakashatsi cyangwa mu bumenyi bwo kumenya uburyo twakongera umusaruro w'ubuhinzi ariko dukoresheje umutungo kamere utandukanye. Ibintu rero bigitangira ndetse mu matwi y'abantu benshi benshi bakumviriza kwa umuntu akoresha amazi yo mu butaka wayareba ariko ubundi arahari. Hanyuma rero wenda ninjiye w'ikiganiro ngenda umuyobozi wa kampani Kagera BTC Limited ikaba ikora gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo mu butaka tukanakoresha smartphone. Hanyuma smartphone ndetse wenda kuri smartphone intego ifite ifite ko nko mu Rwanda hari gahunda ya Connect Rwanda aho buri rugo rugomba kugira smartphone. Rero twinjiye kuri gahunda ya smartphone ndetse ni urugo rugira smartphone ariko runayigire ikuzi. Niyo mpamvu rero twashyizeho gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo mu butaka.
Sabero noneho tukiraho ngaho abantu barumva ko ari ukuhira ukoresheje telefone ukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka, ariko bigenda bite ibyo bintu ko nta mahuriro bifite? Ubihuza ute telefone ijya kuvoma mu kuzimite? Nk'umuntu uteze amatwi ikiganiro muri Isanga wabasha kubimunyuriramo muri make?
Mbere na mbere kubakiriya dufite kuko ni ugukwirakwiza amazi yo munsi y'ubutaka ariko byo kuhira bakoresheje smartphone. Mbere na mbere dufitanye amasezerano n'uruganda rwa wenda mbere umukiriya wacu kugira ngo tumubone n'uburyo abona ayo mazi n'uburyo yuhira akoresheje telefone. Dufitanye amasezerano n'uruganda rwa marafone ni mupakamira w'ibigo by'uruganda rwa telefone bikorerwa mu Rwanda. Hanyuma rero icyo tumarira umukiriya wacu tuyahukira aho amazi uba ngo mu buryo wenda muri tekinike aricyo bita wotasebo amazi ari munsi y'ubutaka. Ubundi mu Rwanda mu ntara y'iburasirazuba ari kuri metero zingahe? Uba ngo barayapima ari kuri metero 91 kugera ku 97 amazi make ari kuijana na 91 donc metero nkeya inini ku ijana na 92 zishobora kwiyongera cyangwa zikagabanyuka.
Z'ubujyakuzimu
hello
z'ubujyakuzimu
z'ubujyakuzimu z'ubujyakuzimu zishobora kwiyongera kubenda nk'ahantu nka za Bugesera cyangwa Nyagatare usanga zigera kuri 200 n'izindi, ariko hari naho zigera munsi ya 97 kuba ngo turamupimira amazi dupimira abahinzi kuko ntabwo dukorera umuntu umwe, dukorera gurupe nini y'abantu. Kuba ngo abahinzi bibumbiye hamwe nko muri gahunda ya consultation ono twamara gupima amazi tukayasukura tugashyiramo pompe noneho tugahuza pompe y'amazi na application yo kuhira dufite.
None iyo mupima
ya telefone ikoreshwa ku kuguhi kuba ngo rero icyo icyo telefone mumarira ni komande y'amazi ashobora kuhira atari mu murima.
Ah, ni ukuvuga rero mwebwe ibyo gupima
yigire mu yinga site ziwe yigire mu byo akora byose ariko agakoresha ya smartphone irimo ya application akugira
no kuvuga rero niba mbyumva neza ni nk'imishinga ibiri yafatiye hamwe umushinga wo gupima amazi ari mu kuzimu no kuyazamura akagera mu murima w'umuhinzi no gushyiraho ako kuma gashobora gukoreshwa na telekomande iri kuri telefone
ntabwo ari imishinga ibiri ni umushinga umwe ahubwo ugabanyijemo ibice bigera muri bitatu icya mbere ni ugupima amazi icya kabiri ni ugucukura amazi icya gatatu ni uguhuza amazi na smartphone
noneho rero ukagira uti umuhinzi ashobora kuba yiruhukiye ari mu nzu iwe cyangwa ari ku mafunguro akibuka ko imyaka ikeneye akavura agahita akora kuri telefoni ubwo kakaba karabaye amazi agatangira kumeneka
cyane rwose niyo yaba ari no mu kindi gihugu apfa kuba yakumira niyo yaba ari mu biro mbese aho uri hose urumvira bitewe n'uko ubu urugero rutoya ku bufatanye n'aba n'uruganda dukorana bayita smart router valve iyo ari ikosa ritoya akagiraho amaherere ava mu tubaha kode bakareba ko mwanaho ya smart router valve ifite ikibazo runaka mu ifoto ye gusa bivuze ngo ni uburyo bwo korohereza abahinzi kugira bakoresheje smartphone ariko wenda ngarutse mu kiganiro kugira ngo bafite neza batumva ko ese umuhinzi arya iki umuhinzi asabwa iki uruhare rwa kampani yacu rusabwa iki uruhare rwa leta rusabwa iki mu ruhare rwacu hari igikorwa cyo gutanga smartphone yacu igurwa ibihumbi 76 hanyuma uruhare rwa nanone rwacu ni ugupima amazi ni ugucukura amazi iyo umuhinzi yaguze smartphone ya gurupe nyine z'abantu bibumbiye hamwe dupima amazi ku buntu tugacukura amazi hanyuma tukazamura amazi tukayageza ku mirima urundi ruhare rw'umuhinzi ni uko agura smartphone akagura ikigega ahangaha iyo mvuze ngo ikigega gihuza abantu 73 ikigega kimwe
tukiraho ku ruhare rwanyu uvuze icyo cyo kuzamura amazi binyibutsa ko kugira ngo amazi ave mu kuzimu bisaba kuyazamura ukoresheje ipombo cyangwa se icyuma nyine kiyazamura icyo gihe nimwe mubikora mukoresha umuriro wanyu mufite ikoranabuhanga ryanyu cyangwa bireba umuhinzi abikora ati
mu kuzamura amazi twatimye munsi y'ubutaka tuzagutanga wenda ari kuri 100 ugiye munsi y'ubutaka dufite track mountain drilling machine ni ukuvuga ngo ni imashini icukura amazi ifite ubushobozi bwo kugeza kuri 500 ngo rero tuzamura amazi icyo gihe tugashyiramo n'amapombe tugazamura ndetse ku buryo amazi aba ahagije kuye aho izi niba nagushubije
ava mu kuzima ate kugira ngo azamuke ave mu kuzimu agere imusozi
mbere na mbere tubanza kuyacukura iyo tumaze kuyacukura twoherezamo amatiyo hanyuma nyuma y'amatiyo tukoherezaho pompe hari pompe ziyazamura zibigenewe za pompe
ziyazibigenewe zikoreshwa n'umuriro zikoreshwa na yego bakishyurwa nande
wenda nta kayo y'amasora ntabwo turayigeraho wenda ngo tugere ahantu hatari umuriro w'amashanyarazi ariko iyo hatari umuriro w'amashanyarazi bakoresha sora
ubwo byishyurwa nande ni umuhinzi ubyishyurira cyangwa mu byo mukora nabyo mu
ibyo biratureba umuhinzi aba yaguze smartphone gusa
noneho ariya mazi yivira mu kuzimu muri gukoresha pompe byose murabimuhereza
ibyo ngibyo nibyo biri kuri kabine yacu biri kuri kabine principal kuko iba rimwe byuhirira ibigega 10 kandi ikigega kimwe kigahuza abantu 73 ubwo ni ubwambere barimwe byuhirira abantu magana atatu ariko ku munota arengeje ubutaka buri munsi ya hegitari ni ukuvuga ngo buhira kuri hegitari magana atatu ugereranyije ku butaka bw'inaha ngaha iwacu akenshi wenda atari nko mu mafamu utanga amazi ku bantu magana atatu baba bahinga kuri hegitari nibura nka magana atatu y'urugero rutoya
ubwana
amazi ashobora kuba makeya kubera ko imashini ari iyacu. Hello?
Komeza ndakumva.
Kubera ko imashini ari iyacu ubundi dutegetse ko buri metero magana atanu agomba kugirira isapotinga ya yandi ngo gucukura yaba gushyirwamo injiri hari amafaranga ava kuri ariya nyamasezerano n'amarafone niba ngo y'amafaranga agaruka mu buryo bwo gusapota nta muturage uri hasi hariya kugira ngo azamure amazi sinayashyire no mu mirima yabo. Icyo umuhinzi asabwa ni ibintu bitatu: icya mbere ni ukugura smartphone, icya kabiri ni ukugura cya kigega na kugeza gihuza abantu mirongo itatu. Ikigega rero nacyo icyo kimaze ni ibintu bibiri: icya mbere ni konteri yacu twebwe tureberaho ba bantu se ba bantu mirongo itatu bahunze na ya smart water valve ituma amazi agenda cyangwa agira gute ahagarara cyangwa ajya mu mirimo. Ikindi ni ukurebera ubuziranenge bw'amazi cya kigega niho barebera bwa buziranenge bw'amazi cyangwa amazi ashobora kuzamuka arimo umunyu. Ese uyu munyu bawukuramo muri cya kigega? Ikigega nicyo kimaze ubundi amazi yakabaye yinjira mu mirima gifite ariko hagomba kujyaho cya kigega haba pompe ivana kuri kabine ikohereza mu kigega amazi akaruhukiramo hanyuma bakareba bwa buziranenge bw'amazi kugira ngo abashe kujya hehe mu mirima atagenda afite umunyu. Ikindi barebere kuri ya smart water valve. Ya smart water valve icyo nanone imaze yorohereza umuhinzi mu kuhira ashobora kuhira ibyo navuga ko ashobora kuhira atari mu murima cyangwa akuye ari ku murima. Ikindi ni ukureba ingano y'amazi yakoresheje ku munsi, mu cyumweru, mu kwezi cyangwa ku mwaka ikamuha uburyo amazi yayakoresheje mu gihe kingana n'igihe yifuza gukarikira amazi akoresha mu kuhira.
Radio y'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ntimurisanga, mutumirwa ni bwana Eric Karinganire. Turaganira ku bijyanye no kuhira imyaka dukoresheje amazi iyo mu kuzimu. Bwana Karinganire, rero iki kiganiro nk'uko nabikubwiye tugitegura ntabwo ari cyanjye nawe twenyine, hari abandi turi buze guha umwanya ku murongo wa telefone. Hari Daniel Nkunzimana na Egide Nkuringoma. Reka unyemerere turakomeza udusobanuro by'iyo tekinoloji nyuma, ariko nyemerera twakire Daniel Nkunzimana ku murongo wa telefone. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Mahoro cyane.
Amahoro Daniel, uherereye he?
Ego mama, mirenga mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi ku murwa mukuru w'intara ya Makamba.
Ye, urakaza neza rero mu kiganiro muri sanga. Ni ikibazo washaka kubaza cyangwa washaka gutanga igitekerezo kuri kino kiganiro?
Kisa kabazo kamwe nagomba mbabyumuharanga ku ifoto ngaha muri make ntibiri gucamo neza sinabyumvira igihe asiguye, ariko ku ifoto ngaha turabona ko afite telefone ngendanwa nk'igisanzwe. Nagira na mubaze yuko iyo ka apurikasiyo bakoresha mu kuduza ayo mazi koba kari mu matelefone yose anyaramurira. Ko n'akabazo ka mbere. Akandi kabazo nagomba kumubaza yuko ubu buhinga hariho urubuga ngo rukaramumye twabutangaho kugira ngo natwe twirahurire twivomere ubuhinga dukore tumukoresha na nyabujya mu ntego. Ni ubuhinga kandi bwora bwiza bugabanya n'uburyo kandi bukagwiza n'umusaruro mu burimi. Ni utwo tubazo twagira ko
bwana Karinganire. Rero Daniel Nkunzimana ati ese ako ka application kaba mu ma telefone yose nakongera ngo ibibazo wabyumvaga ariko utaramusubiza nyemerera twakire na Egide Nkuringoma kugira ngo ibibazo byabo bambwiye ku buhanga bw'ivyuma ko Egide yavuye ku murongo reka nkureke ukomeza usumize Daniel Nkunzimana Rugana karinganire uranyumva
ndakumva ariko ikibazo cya kabiri ntago nacyumvise
Daniel ikibazo cya kabiri cyawe kimusubiriremo
ikibazo cya kabiri
yego
ikibazo cya kabiri nabajije ko yo turangira urubuga dushobora gukura ko dushaka kurahura ko ubwo buhira nimba hari page yiwe cyane hariho kuri page internet dushaka kurahura ubwo buhira turaye nako twe ko twabyifashisha na nyabuge mbona ari ubuhinga burashye kandi bwo tujyana umusaruro mu burimyi bwacu
uramwumvise noneho bwana karinganire
namwumvise
Daniel guma ku murongo guma ku murongo gusubize kubera ko ndabizi aho mu Burundi mushobora kuba mufite ikibazo cyo kudukurikira kuri radio sa nugumaho noneho abanza gusubiza ikibazo cyawe
ikibazo cya mbere ni application isanzwe iba kuri Google Play Store nta kibazo wajya na urugingo
ikitwa gute
hanyuma ariko nta kinakumarira idahujwe na ya smart water valve na kubwiye twebwe tuba dufite tunatanga na kode ya irigasiyo kuko hatugendana na kode ya irigasiyo iyo application rwose nta kibazo irahari kandi kuida n'ubinga biroroshye hanyuma urubuga wenda urubuga icyo nababwira nuko ubungubu bigiye gutangira kujyaho ku rubuga rwacu rwa kampani twari tutarabitangira kubishyiraho ariko mu yandi magambo uramutse ushaka imbere yacu ni print 250 karindwi iminani ibiri gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane iyo ni nimero yanjye ya telefone wanyandikira kuri WhatsApp rwose tukavugana informasiyo yose ushaka ukayibona kuko nta nzu y'ibanga y'ibintu ubwenge bugomba kujya mu bandi bose bakanabimenya ndetse tukanasharinga n'amakuru cyane cyane ko tunateganya no kuza gukorera i Burundi muramutse mutwemereye muduhaye karibu turi tayari rwo kuza guhera mu kwezi kwa mbere ndumva nta musubize nyakubahwa
Daniel rero urumvise ibisubizo by'ibibazo byawe
ego nabyumvise nambye pate Facebook no musara ko icyo tunajya karigane rite
yaguhaye nimero wowe muhamagara uraza kumuhamagara ubwo tutari ku ijwi rya Amerika ubundi mubirangize kandi wumvise ko mu Burundi mushonje muhishiwe reka tugarute mu Rwanda twakire tuyishime Bosco
mwiriwe
tuyishime
ndi mu karere gatsibo mu murenge wa gatsibo
yego
bo hari ikintu nabihije kuri Eric
hallo komeza turakumva
nabonye na sisitemu ari gukoresha mu buryo bwo kuhira akoresheje telefoni ndetse no kuntu afata amazi yo hasi ndavuga ni se nta kuntu wenda kuko umuntu agenda asaza yakora biriya bintu nta atabigisha abandi bamwe mu karere ka gatsibo wenda tukazaba ukuntu twazahura nk'urubyiruko wenda tukigurira umushinga wiwe kuko hari ikibazo cy'iki gihe cyo guhana nk'iki gihe imvura imyaka yose ipfuye itabonye imvura so natwe akadufasha cyari cyifuzo ku ruhande rwe yaza kutubwira nimba byazashoboka tukazaba ukuntu twazashaka buryo ki yenda ndo twakwikora turi umudugudu umwe akari twigisha wenda natwe bakaza kutureberaho
wabyumvise bwana karenganire
nabyumvise
ariko nabonye ukiri umusore ubanza utarasaza
reka wenda musubize gatsibo dufitanye amasezerano n'imikorere n'imikoranire ko tugiye gutangira kuhakorera nk'igice cya Nyagihanga na Ngarama umurenge wa Muhura umurenge wa Gitoki umurenge wa Bimbogo n'umurenge wa Remera niyo mirenge tugiye gutangiriramo hanyuma rero kubigisha rwose nta kibazo kirimo nta nubwo binakoye icya mbere ni uko ari ubushake ushake burya ushake n'ubushobozi bigize gute buraza wenda aho ngaho ndaza kuhasobanura mu marekomandasiyo kugira ngo uruhare rw'umuhinzi rw'ubuyobozi n'ibyo byose ubundi iyo habayeho imyumvire myiza ibintu byose birashoboka wenda kuri uyu wa gatandatu tuzataha ku mugaragaro tuzakora launch mu karere ka Rwamagana ku murenge wa Karenge niho tuzabyerekanira abayobozi bazaza barebe ese koko byazitse ukuri numva rero nawe aramutse ashoboye afite n'ubushake yazaza ku wa gatandatu tuzabitaha i Karenge rwose kugira ngo nyuma y'umuganda abayobozi bazaza bataha ibyo bintu neza babibone noneho babone ko byazitse ari ukuri
Tuyishimi rero urabyumvise ko uhakuye ubutumire. Tuyishimi uranyumva?
Ndakumva cyane.
Baragutumiye none uzajyayo.
Kwa gatatu ngiye kubipanga rwose kuva hano kandi ni hafi cyane kuko ngiye nshaka kumenya ibyo bintu ko bikora gute mbere iyo ronshi ukuntu nzaba. Noneho hari imirenge mbiri yajyanye n'umurenge ndimo. Bizamfasha icyo gihe naza guhugura cyangwa se kwigisha ko nanjye nzaba mfiteho nosi yo kurusha abataragiye kureba uko bimeze sa murakoze cyane ereke buriya nanjye ndaza kumusaba nomero yiwe
yayitanze ariko sinzi niba utari wakurikiye maze nanjye nayifashe mu mutwe reka tumureke ayikwihere kuko ari ku murongo
zero karindwi iminani ibiri
yego
gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane ku muntu uba mu Rwanda ariko kuba hanze ashyiraho guteranya 250
ngira ngo wabyumvise tuyishimire urakoze cyane kuri icyo kibazo ubajije kandi tukwifurije kuziga ugakurikira neza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turacyari mu kiganiro muri sanga umutumirwa wacu ni Bwana Eric Karinganire ni umushakashatsi wize uburyo bwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefone n'amazi yo munsi y'ubutaka ese ubundi Bwana Karinganire ibyo bintu ibintu watekereje urabivumbura ni ubuhanga busanzweho wabirahuye ute wabirahuye hehe
ndakanyoni kataguruke nikamenye iyo bweze ni ubuhanga wenda mu buryo bavuga ko umuntu wese ari umuhanga igisabwa ni umukuruzo kugira ngo ubwenge bugaragare nashoboye kubyiga mu Bushinwa
buriya se ubimbwira rero njyewe natekereje ntariko buriya ko amazi ava munsi y'ubutaka n'ubundi yari afite umwanya arimo gukomeza gukura amazi munsi y'ubutaka wenda adafite uburyo hari uburyo amazi asubiramo hari ingaruka bishobora gutera ku buryo mwabitekerejeho mubyiga neza ku buryo icyo gikorwa ubwacyo gikozwe ku rugero runini hirya no hino ku isi bidashobora kugira ingaruka nk'izi tubona z'imihindagurikire y'ibihe
nta ngaruka y'imihindagurikire y'ikirere kubera ko icya mbere n'ubundi y'amazi asubira mu butaka twayakuye mu butaka n'ubundi agiye kuhira imyaka asubira mu butaka ni nk'ay'amazi y'imvura icya kabiri ubundi wenda ugereranyije nko mu gihugu cyacu urabizi ko ari u Rwanda rw'imisozi igihumbi niko bavuga ariko ubundi tugizwe n'imisozi rero ahantu h'imisozi miremire ya masoko ajya mu kibaya ajya hehe ntihaturuka ubundi ahantu wenda wavuga ko wavuga wangiza ibidukikije naho y'amazi ushobora kuba yakura wenda mu bishanga cyangwa mu migezi icyo gihe uba ubonye ikiyaga uba ubonye imigezi ariko ayacu biratandukanye ni ukuvuga ngo uyavoma mu musozi n'ubundi ni y'amazi urabizi wenda ngira ngo nko mu majyaruguru hari igihe ujya wumva nk'inkangu
Kwa kile na Cyril Muvunyi ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'America. Cyril
ndabumva.
Uherereye he Cyril?
Ntabwo ari Cyril ni Emmanuel.
Buratubabarira ariko uri Muvunyi.
Ngiye ni izaba ni mpaye Emmanuel.
Ye uratubabarira ko izina ryawe twaryitiranyije Emmanuel Muvunyi rero ni igitekerezo ni ikibazo
nagira ngo umugabo namwumvise numvise afite proje nziza
yego yego
mbo igitekerezo nagira ngo aze yaduha kontakite z'ukuntu umuntu iyo proje yakwira mu gihugu hose kuko ni proje nziza kuko uri kureba nk'uko amaze kubisobanura ndabyumvise none hakano kanya ari kubivuga nk'uko abitubwiye mu Rwanda kuko hari imisozi miremire kandi mugana ibyo kuzaga kubona amazi mu buhinzi biragorana rero muri igihe ko nayumvise numvise ari nziza yaduha kontakite z'ukuntu iyo proje yamanu wayidusigira mu gihugu hose kugira ngo twese ibashe kutugeraho
Bwana Karinganire uko mbyumva rero uraza kuva hangaha usarajwe no gutanga nimero ariko ubundi hari urubuga mufite ruri hivyo bikorwa byanyu abantu bashobora kujyaho bakabona amakuru ku buryo bwinditse wenda nizo nimero bakaba bazibona cyangwa se n'amashusho y'ibikorwa mukora ku buryo abantu rwose bashobora kubashakiraho bakababona
ubundi imbere na mbere tutari twakora ronji twari twirinze kugira ibyo dusohora wenda cy'amakuru arambuye kugira abantu bose batubone babone ko bya bintu ari ukuri twagira ngo abantu abayobozi abandi babitange twari proje nshyashya kugira ngo n'imyumvire y'izi y'abantu kugira ngo uhindure ibitekerezo byabo ngo bibe ibintu byiza ko abantu bakoresha amazi yo mu butaka mu mutungo kamere basanzwe bafite mu bintu nyuma yo kuwa gatandatu ibikorwa byacu byose bizaba kuri uru rubuga kuyotayiki yacu ya Kagera kuwa mbere muzatangira kutubona mu bikorwa byacu
wabyumvise rero komeza
mwumara mukoresha nimero ya telefone nk'uko twayibahaye ariko guhera kuwa mbere muzajya mutangira gusoma ndetse n'ibikorwa byacu mubibona ijana ku ijana
Emmanuel rero urabyumvise ubu ngubu ku ijwi rya America badusogongeje mu byukuri naho agaseke karacyapfundikiye ariko kuwa gatandatu karaza gupfundurwa iyo website iraza kujya hagaragara imbuga nkoranyambaga ushobora kubasangaho byose bizatangazwa kuri uyu wa gatandatu igihe bazaba batangira uwo mushinga ku mugaragaro hari ikindi kibazo wari ufite mbere yuko tujya ku wundi mu uteza amatwi radio ijwi rya America
aya kuri cyo yinge birahagije amaze kubona kontakite we n'isigaye umuntu yasize ntawe mubaza ikibazo kindi
ye urakoze cyane rero bwana Muvunyi ukomeze kugira umunsi mwiza
aya namwe
ye nuko rero bwana Eric warukimbwira uti twabyize neza twasanze nta kibazo gihari kuko amazi dukoresha n'ubundi asubira mu butaka ibyo nanone bitumye ngira ikindi kibazo cyo gutekereza ku mazi ubukubusharire bw'amazi harya buriya amazi yo mu kuzimu yose aba nta kibazo abafite hari n'iminyunyu imwe nta ngaruka ashobora kugira ku myaka ku buryo imyaka ivuye muri ayo mazi cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ubutabire bwo muri ayo mazi biba byagira ingaruka ku musaruro cyangwa ku buzima bw'umuntu
ntabwo twarabitekereje ndetse twanabishyizeho mu bikorwa hari hahandi nakubwiye ko ikigega cya kigega gihuza abantu 30 nakubwiye ko gifite inzira ebyiri, iya mbere ni irrigation, no ni ukuvuga ngo ni hahandi duhuriza abantu n'abantu mirongo itatu, kuvuga ngo y'amazi agiye mu kigega tubanza gupima ese y'amazi koko afite umunyu, ese afite ubundi burwayi runaka, hari uburyo bwo kuyapima mbere na mbere mbere ko bayohereza mu mirima y'abaturage. Usaba kuyohereza akagenda azirimo umunyu agatwika imyaka, aho kugira ngo ukemure ikibazo ukagira gute ugatwika ikindi kibazo. Numva rero ahangaha nabiba tubone ko y'amazi mbere yuko tuyohereza mu mirima turabanza tukagira gute tukayapima, ntukire ko iyo mbeho tutari twahura nayo yo ko haba hazamo umunyu mu mazi tubona ni meza cyane, ndetse n'abaturage bayanywa utinye kwenda tukaba twinjiye mu zindi nshingano tufata nk'amazi yo kunywa kigezeho tuyoriyanta mu murima, nta n'itiyo n'imwe igaragaza ko umuturage yavomera yose agenda ajya kuhira.
Reka twakire bwana Nisabwe Abdul, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane kugeza mu radio Ijwi rya Amerika.
Uherereye he Abdul?
Tuvugana ndi mu karere ka Nyagatare.
Nyagatare abonaho hajya hakunda kuva akazuba.
Ibihe by'impeshyi izuba rikunda kuva, kuko aba ari ahantu hose, ariko ubusanzwe Nyagatare ntabwo ijya ikunda kubura amazi cyane,
dore ko muturiye no muvumba. Nuko rero ni ikibazo, ni igitekerezo,
ni ikibazo nashakaga kumubaza cyangwa se nanone igitekerezo. Kuko urabona ubwo buryo buje ni uburyo bwiza kandi bwari bukenewe, ariko noneho urabona wa muturage uri hariya mu cyaro ntabwo baba bafite ayo matelefoni y'amasimati, ariko hari igitekerezo nashakaga kumugezaho, nimba habaho ubukangurambaga akajya amanuka nko mu cyaro cyangwa se akaba yashaka abantu bamuhagarariye bakabishishikariza abaturage, kuko ubwo buryo ndumva ari bwiza cyane.
Urumva se baramutse bashatse abantu nk'abo ngabo waboneka ku buryo wabahagarariraho muri Nyagatare, bityo ukabona ishakiye umurimo?
Kabisa rwose, niteguye kuba nakorana n'uwo muvandimwe.
Bwana Karinganire Nisabwe, uramuha akazi?
Rwose dukeneye n'abakorera busake n'abakozi rwose badufasha, kuko ubungubu ikintu turiho wanacyo kugira ngo icya mbere ni uguhindura imyumvire, ubundi buri muntu wese ntakabaye hariho na mobilizasiyo, umuntu wese yakabaye acyumva ko ari inshingano ze mu guhinga yuhira yakabaye acyumva, ariko usanga nyine ya myumvire iri hasi, umuntu umva ko kugenda birashoboka inzayo mazi deni ari nabaturutse ni neza cyane nkagura aho mbigurisha n'ibyo byose, ariko dushimira Imana ko tugenda tubona nka abantu nk'ababuguru badufasha biteguye kudufasha, kandi koko turi kumwe rwose, turi kumwe kandi tuzakorana neza.
Yaravuze ku kintu cy'ubukangurambaga avuga ati nyamara abaturage benshi siko bafite ibisabwa, mwari mukwiriye kumanuka mugakora igisa n'ubukangurambaga cyane cyane mu byaro bya kure, ibyo nabyo ni ibintu muteganya gukora?
Ni ibintu tuteganya gukora, ubu wenda dufite ubushobozi nyine buracyari bukira, dufite imashini imwe, ariko guhera mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini igera muri eshanu, imashini irahenda, imashini itukura yonyine igura miliyoni 118, urumva ni ikintu kiremereye cyane kugira ngo izo mashini, wenda mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini zigera muri eshanu, urumva rero ko buri karere tukagira indi mashini, ubu dufite imwe, impamvu rero kandi rero Rwamagana tubimuka tujye n'ahandi, rwose twiteguye gukorana n'abahinzi kandi neza na mobilizasiyo, wenda ni uko impamvu ironshi izaba ku wa gatandatu, hari no kumenyesha n'abayobozi ibyo dukora, nabo bafite inshingano ubundi ko kuyobora abaturage bagomba kubayobora buhira nk'uko biri no mu mihigo bagenda bagira. Numva rero nta kibazo rwose icano zose zizanyuzamo kugira ngo tubashe kwimenyesha abaturage tuzemera kuduhiramo kandi neza.
Reka twakire bwana Ndayikengurutse Leonidas ku murongo wa telefoni, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Halo.
Leonidas turakumva muraho cyane
amahoro neza
ye uherereye he bwana ndayikenguruki
ba namarere ya nika yaku
ubwo ni mu kihe gihugu
alo nikanga ko muri komene neka province kirundo
aho ni mu Burundi nuko rero waruhamagaye ushaka kubaza cyangwa gutanga igitekerezo
ego mukana ngirana gikurikirana ko yarantu adafata radio sakurikirana igitiganiro
nukuvuga rero uhamagaye nk'umunywanyi wa muri isanga ariko mu byukuri ntabwo wamenye icyo tuganiraho
sare bwa gikabure neza ko yarantu ya kama ntene yero n'umunyarwanda arashobora gukatsana kuri cyangwa gukurikirana
aho mu Burundi turabizi ko mufite ikibazo cyo kuba imirongo ya FM itacyumvikana ibyo byose ndizera ko inzego z'ubutegetsi bw'igihugu n'ijwi rya Amerika bazareba uko bakemura icyo kibazo igitekerezo kandi tumvise icyo tuganiraho reka mbanze nkubwire icyo tuganiraho noneho ubone gutanga igitekerezo
Urambabarira
ntabwo mbaye nk'umuseka ariko ntabwo ari wensetse ni umuntu unyuze hariya akora akantu kansekeje ntabwo nsetse ko mufite ikibazo ariko ndagira ngo unyemerere dukomeze ikiganiro turimo kuvuga turavuga ku bijyanye no kuhira imyaka dukoresheje amazi yo mu kuzimu n'ikoranabuhanga rya telefone ariko icyo nzi cyo icyo kibazo cyanyu nzi ko hari inzego zigomba kuba zigikurikirana kandi nk'uko ukivuze uko nzi ko hari abantu bateze amatwi radio ijwi rya Amerika bo mu nzego bireba ubwo rero bakaba bazagikurikirana cyangwa se kikazaganirwa mu kindi gihe ariko uyu mwanya ni umwanya w'ikiganiro cyihariye twatangarije abakunzi bijwi rya Amerika rero Leonidas wihangane reka twakire Richard ndizeye ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sanga Richard aducitse imirongo ya telefone ntabwo irimo kutubanira neza ariko reka nsubire kwa bwana Eric Karinganire warugize uti abayobozi tuzabatumira baze barebe iryo koranabuhanga uko rikora ndetse barebe n'uburyo ryajya muri gahunda zo bashyigikira ubundi umuntu yakwibaza ati tuzi ko mu by'ukuri kimwe mu byo Leta y'u Rwanda yitayeho cyangwa se igerageza gukora ni icyo kintu cyo kwihaza mu biribwa ikintu cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi kuba uwo mushinga wanyu uraho ngaho ariko mu by'ukuri ukavuga uti tuzatumira abayobozi no kuvuga ko batari basanzwe bawuzi ni ikintu badatera inkunga bihagaze bite umubano wanyu na Leta mukorana mute mubanye mute
umwano wacu na Leta tubanye neza cyane kuko ubundi tutanabanye neza ni kwa wati nabikorera inanga yose kora akena ni nabiri ya kolaborasyo na bene ya anga yose bene ni kuko yarwa masako umuhinzi ubundi tutegana kumuhinzi ubundi iyi smartphone n'ibindi byose bisabwa yakabaye bifata mu buryo bw'inguzanyo hanyuma akishyura mu gihe kingana n'umwaka wenda ndinjira mu mapolitike cyane kugira ngo mbashe kubisobanura neza abantu banacyumve ahangaha bihita bikombina nuvuga ngo wa muhinzi wagujije smartphone imbere na mbere ni ngombwa kugura smartphone kubintu byashize ingaruke gato mu gihe cya korona umubyeyi niwe wakunze smartphone abana bazi ko bigiye bari baratashye ariko amasomo nk'aya akurikiranaga kuri za smartphone abakiriya bacu ntabwo bagize ibyo mbogamizi babona uburyo babona amakuru na mbere ngiza akabona amakuru atunze smartphone ariko akanayigira aho rero bona niyo ngarutse gato ni ukuvuga ngo dutegeye imikorere n'imikoranire na minagirisi n'uturere n'imirenge hanyuma n'amasako dukorera dukorera mu bifitanye igihe tugomba kugira na dukoresha imikoranire kugira ngo borohereze wa muhinzi abone inguzanyo mu buryo navuga ngo bitamugoye azayishyira mu gihe cy'umwaka bitamugoye akabona inguzanyo kugira ngo abone uko yabona smartphone n'ibindi bikoresho byose.
Ye ubundi se aho bigaze ubu ngubu leta ibafasha iki uretse kubabwira iki tubahaye uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda twemeye n'uwo mushinga wanyu ubundi kibafasha mu buryo bufatika kugeza ubu niki
aho ngaho kimwe cya mbere wengitekana ibintu ibi byose bizagaragara ku twabanje kugira amasezerano n'imikorere n'imikoranire hanyuma rero ubu ngubu tugiye gushyira ibintu nkakoze ku mugaragaro noneho tubone kwegera inzego z'ubuyobozi bishimye cyangwa wenda babinenge sinzi ariko nzi ko tuzagira imikorere n'imikoranire myiza tuzanafatanya twifuza ko tuzafatanya ubu ngubu ntabwo nagira icyo bisobanura kuri iki kuko ubusigo bugiye gutaha bigashyirwa ku mugaragaro n'abayobozi ubwabo bakabigira inshingano zabo.
Twavuze ku bijyanye no gupima amazi tuvuga ku bijyanye na metero z'ubujya kuzimu ariko mu by'ukuri ntitwanavuga n'ubutaka kuko hari ikibazo cyo kuba imyaka yabura amazi ariko hakaba n'ubwoko bw'ubutaka cyangwa se imiterere yabwo. Hari icyo mufasha umuhinzi cyangwa se uburyo uwo mushinga wanyu ushobora kumenya ngo amazi yakenewe angana atya kugira ngo umuhinzi atuhira cyane bikaba igisoryo cyangwa se akamenya imiterere y'ubutaka ku buryo mumuha urugero rufatika ashobora gukoresha kugira ngo yuhire imyaka atayiteje imyuzure.
Ubundi wenda nuko na ya smart water valve isarikiye ku buryo yerekana ingano y'amazi igomba kuriza ayiguriza ku munsi mu cyumweru mu kwezi hanyuma wenda ntareka ku kibazo mbaza ufite ese umuhinzi wenda umuhinzi muto ufite gitari yazuhira kimwe n'ufite gitari eshanu ntabwo ari icyo tubagezaho twebwe niho inyura ubasha kuhira naho yakuhira gitari cumi biramureba uburenganzira hanyuma wenda uburyo twuhiza ntabwo bwatota ubutaka nk'imvura iriya ziraza zinka uko ubibona biba bimeze nk'imvura iyo bibonye ko ubutaka bufite n'amazi agenda mu bihingwa nta pesiyo wenda nini ishobora gufata imyaka ngo ibungabane cyangwa ngo amazi ameneke wenda nk'uko bajya batanze kuhiza moteri zisanzwe n'uburyo bw'ubuhanga umuntu yuhira akuhira akoresheje amazi ameneka nk'imvura nta kibazo rero kidateza.
Ye ku murongo wa telefoni reka twakire bwana Nzohayimana Eric ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ndabaramukije cyane.
Yego bwana Nzohayimana
mere ni
amahoro cyane.
Ubu tuvugana je magaze mu kirundo muri komune Bugarura ku mutumba wa Ruhene mu magaze no merere kabisa.
Aho ni mu majyaruguru y'u Burundi ngira ngo cyangwa mu majyaruguru
y'u Burundi. Ni ukuvuga yuko ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Ye aho bimeze bite aho mu kirundo bwana Nzohayimana?
Nashaka kubaza umugenzi wanjye witwa Eurice Nzemone iryo koranabuhanga mu telefoni rikunda gutye kumengo rishobora gukunda ndabikunda gutya.
Oya icyo kibazo ntabwo nanjye ntabwo nyumvise sa nk'utomora neza ikibazo cyawe.
Nashaka kubaza ati yuko ubwo buhinga bwo gukoresha iyo tekinoloji kugira amazi ashobore kuvomera imirima cyangwa kuhira bikunda gutye kumwe na mara sika bika itamuwe tani tangu mui mubo bilaga bigari.
Ibyo bintu ariko banza yabisobanuye kuva kare cyakora singiye kumusubiriza kuko arahibereye have mureke akwisubirize bwana karinganire sinzi niba wakurikiye icyo kibazo
nako nacyumbi kibazo afite ngumwe
ariko uracyahari
ndahari
yego sendari ndi kumurunguka ndabumva
nibagiye ko mwese muri ba Eric ndavuga nzoha imana yaravuze ati ikibazo ubaza mu byukuri ntabwo yabashije kucyumva sa nk'uwongera ukimusubiriremo
nashaka kubaza ati ubwo buhinga ko nzi yuko mutamenyereye muri Afurika cyane muri bihugu by'ibiyaga bigari bishobora gukunda gute muri telefone kugira ngo umuntu ashaka kumukoresha aherere kudashaka kuhira imyaka yiwe.
Bwana Karinganire, ibyo bintu bitamenyerewe muri Afurika murabona ari ibintu byizewe?
Ngo buriya rero aho ni naho ikibazo kinari kumva ko Afurika ari umugabane ngira ngo abantu basuzuguritse bari hasi iyo wenda nyibukije akantu kamwe hari umuntu umwe wenda nashatse kuvuga ngo najya mu birebire umuntu umwe yari ambwiye ati
mureke tuzamuvumba
ndamuvuga ubutaha ariko reka mvuga icyo yambwiye
reka tuzamuvumbe
ariko ngo ibyo bintu ngo ubundi ko bimenyerewe iwacu ngo ibyo bintu kuko ubuhanga bwacu ubundi wowe urabijyana ngiyo ngiyo ndetse ngo bizabamara iki ubundi ntibazasiba ubundi ntibazasita ubundi ngo rwose ngo nta kintu bizakumarira ngo utashye rwose wabireka urumva rero numva ubundi tugomba no kumenya akamaro kacu ntabwo rero nanjye nemeye kubigaragaza ko ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye iby'abajije rwose mu bwizi kumwe ikiganiro cyemeye n'amarangamutima ntabwo byoroshye bamwe bakumva kuba smartphone ati tubwo igihe smartphone ni mali iki kandi koko bari b'umusinzi yakabaye atunze smartphone aba yewe nta kibaye sinareba ndanisanze icya kabiri ese ubundi nduhira imirima yanjye ko nenda kwipfira si byose numva rero niyo mpamvu hazamo za mbaraga z'ubuyobozi kumva ko ikigero tugezeho ubundi tutabasha kwihaza mu biribwa byo turi inyuma kugira ngo muri ino minsi yashize hari urugero rw'ibintu byatweretse ko tugomba gukora cyane ndetse tugakora birenze kugira ngo nk'iyi ntambara iri muri firime yatweretse ko ibintu kitukari bigerekera mu bihumbi bibiri wenda na magana ane sibibi mu manyarwanda icya kabiri umuceri yakugeze abamwe inzoga murabizi aho ni inzoga zije uragera kukurese itanzwe ugasanga iri mu mafaranga menshi ni ukuvuga ni ingaruka y'uko uteza ibiva hanze biruta ibisohoka hanze numva rero ntajya kwigisha ama politika y'ubuhinzi n'iki cyose ariko ni ngombwa ko twese tubyumva tukabyumvamo ibyacu ndetse tugafata n'urusanzwe tugafatanya ntabwo ari njyewe ntabwo ari byumvise igenyine ahubwo namwe mukagira gute mukabigiramo uruhare tugafatanya.
Ngira ngo arakumvise Nzohayimana hariya mu Burundi, reka tumwifurize umunsi mwiza twambuke tugaruke mu Rwanda twakire Bwana Jean-Claude Ngoboka ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe amazina yanjye nitwa Ngoboka Jean-Claude, ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu gitondo ya mbere. Abandi mukunzi w'ikiganiro muri Sanga kuri rya Amerika muri rusange nkunda cyane.
Nuko Bwana Ngoboka, wari uhamagaye rero ushaka kuvugana n'umutumirwa, ni igitekerezo utanga kuri insanganyamatsiko, ni ikibazo ubaza?
Ni ukuvuga ngo mbere na mbere reka mbanze nshimire umutumirwa by'umwihariko hano mu murenge wa Gashanda haje kugera, sinzi nimba yaba ari we wahageze kuko yageze mu nteko y'abaturage bere mu kagari ka Kerwa, nkanjye nari mpari ahagera muri gahunda yo kugira ngo bashakishe amazi bashobora kuba bakoresha biturutse mu kuyashakisha mu butaka. Haje gutanga telefoni za marafone zishobora kuzifashishwa mu kugira ngo ayo mazi abashe kuzamuka muri ubwo butaka ku musozi. Amazi baje gusobanura mu nteko y'abaturage bavuga ko ayo mazi ashobora kushakishwa ahariho hose ariko hifashishijwe telefoni ngendanwa za smartphone.
Nibyo yavugaga?
icyo gikorwa kiza icyo gikorwa rero cyaje kuba ariko kugeza ubu abaturage by'umwihariko batuye muri aka karere kangwa mu murenge wa Gashanda bahawe izo telefoni ariko ntago babonye gukaye amazi azamuka kugeza no bagifite ikibazo kuba ngo kutwawe telefoni umuntu umufatanyabikorwa uvuga ko agiye kudushakira amazi ku misozi itandukanye no ku butaka butandukanye tukaba tutarayabonye byaba bimeze bite uwo munsi barabyishimiye wumva ko ari igikorwa kije kandi kigiye kubagirira akamaro nk'abanyarwanda muri rusange aranabyishimira ariko wenda nandukiriyeho gake mvuye hano mu karere ka Ngoma hari utundi duce numvise byakozwe ariko ikintu nasabaga umutumirwa muri rusange abanyarwanda tubumva kandi tukumvira igihe tukanakemura ibibazo kare kuko aze ari iterambere ry'abanyarwanda muri rusange kugira ngo biteze imbere kuko aya mazi azamutse mu karere ka Ngoma cyane cyane ko dore n'ahantu hakunda kuboneka izuba muri rusange byazafasha cyane abaturage bahatuye kugira ngo ntibazahurire ikibazo cy'inzara bo batanze smartphone za marafone kugira ngo zizafashe abo baturage batuye muri ako karere ka Ngoma mu murenge wa Kazo na Gashanda bakabatara bazamuriye amazi baba bateganyiriza iki nk'abaturage batuye hano hasi mu mirenge itandukanye
ye urakoze cyane bwana Ngoboka reka vuba vuba agusubize hari undi muntu dufite ku murongo wa telefone utegereje reka nawe tumwakire mbere yuko agusubiza Eric Nzohayimana ikaze mu kiganiro muri sanga Prito Libere ndayizeye
ego urakoze kumwe akakanya ariko ndavuga ati ubwo buhinga none ko buri ko butera imbere uyo muhinga yabuvumbuye ategekanye iki kubwigisha abandi haba aho mu gihugu iwanyu canke mu bihugu bituranyi byo mu karere kuko biboneka ko ubwo buhinga bwaba bugezweho cyane na cyane gufasha mu guhangana n'ibihindagurika ry'ibihe rikomeye cyane aho kurima umuntu yuhira n'amazi muci arizo byofasha mu gutorera umuti ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubu
urakoze cyane ndayizeye reka tugaruke kwa bwana Eric Karinganire dusigaranye iminota ibiri gusa Ngoboka ati ibintu barabikoze hari iwacu bazana iyo miyoboro bazana telefone ariko ntabwo birimo gukunda Libere ati murateganya iki mu minota ibiri gusa bwana Karinganire
murakoze nje kuri Jean Claude Ngoboka muri Gasanda ndamushimira ko ari mu mukiriya wacu hanyuma rero icya mbere twari twarabanje gukora twari kugira ngo dutange demonstration cyangwa dutange dukore rondi ariko namushishikariza kuzaza kuwa gatandatu kuwa gatandatu kuko Gasanda na Karenge ni imirenge yegeranye wenda usige ko bitatu stress umwe akazaba hari kuwa gatandatu akanishwa hanyuma ikindi nanone tumuduteganya ufite imirenge yihuta yo gukwirakwizamo amazi hari umurenge wa Kazo na Gashanda hari umurenge wa Jarama hari umurenge wa Kabare muri Kayonza hari umurenge wa Nyamirama wenda Kabare ho twaranapimye amazi ariko Kazo Gashanda Murama na Jarama birihuta cyane mu mirenge tugiye gushyira imbere kugira ngo babone amazi muri uku kwezi twari twagasa hanyuma ngafite ku kibazo cya Eric Ndayizeye w'u Burundi ni ukuri ushaka ubwenge cyangwa ushaka kumenya ibintu amarenga ruguruwe ntabwo ari ibintu biremereye nanjye nabikuye ku bandi na kandi ngomba kubitubwira n'abandi bikazaba uruhererekane tukazasazira mu isi nziza muri Afurika nziza itoshye hatari ikigirango cyo muri Bibiliya cyateye ku mugezi ni ukuri natwe tukaaho kugera murakoze
kera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyume bwana Eric Karinganire rero reka ngushimire cyane ko wahaye umwanya ikiganiro muri sanga isaha ni nto cyane ariko nizere ko nitwongera kugukenera uzatwitaba
ndahari rwose murongo wanjye wa rufunguye
reka nshimire namwe banywanyi b'ikiganiro muri sanga abahamagaye n'abaduteze amatwi mwese nshimire kandi n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro bwana Chang ku buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wakiriye telefone zanyu akamfasha no kubagezaho aya majwi kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.